Amakuru yo mu biyaga bigari duhere mu Rwanda aho abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa uyu munsi bateye utwatsi iyimikwa ry'umwami Yuhi wa gatandatu Emmanuel Bushayija mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru I Kigali batangaje kandi ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa uzatabazwa ku itariki ya 15 y'uku kwezi imwima ya Nyanza Eric Bagirubusa yarari muri iki kiganiro araduhiye inkuru
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu bamwe mu bakuru bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa nibo bagaragaye bagiteraniyemo Pasteur Ezra Mpyisi wabayeho umujyanama w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa niwe wavuze mu izina ry'umuryango yatangaje ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa uzatabarizwa ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere imwima Nyanza hafi ya mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa ahari naho umwami Kigeli yimiye ingoma Pasteur Mpyisi yavuze ko ari ibyishimo haba ku muryango w'umwami ndetse no ku gihugu muri rusange kuba umugogo w'umwami uzatabarizwa mu Rwanda aho gutabarizwa ishyanga nk'uko bamwe bari babyifuje iki kiganiro n'abanyamakuru abagize umuryango w'umwami bakigize nyuma y'iminsi ibiri uruhande ruba mu mahanga rutifuzaga ko umugogo wa Kigeli watabarizwa mu Rwanda rwimitse umwami Yuhi wa gatandatu Emmanuel Bushayija Numuhango wabaye umunsi umugogo w'umwami Kigeli ugera mu Rwanda mubwira ubukomeye Pasteur Mpyisi wari wateze indi ndege itandukanye niyazanye umugogo w'umwami yabwiye abanyamakuru ko ari amakuru bamenyeye mu kirere ko byabayeho ku mitima yabo we nabo bari kumwe ni mu ndege bati nibashaka bimike na 12 uyu wabayeho umujyanama wa Kigeli ndahindurwa yavuze ko icyabayeho hari iyimikwa ry'amafuti ryatunguranye arasobanura
ikituma mbabwira rero ko ari iyimikwa ry'amafuti umwami yimikwa n'abanyarwanda iyo umwami yimye ntabakiri ubwoko bwe ni umunyarwanda w'abanyarwanda bose none rero abantu bamwimitse ni babiri n'umwami wa gatatu niba rero uwo mwami azabu w'abantu babiri wimikiwe muri Amerika batazi ubwami utimitswe n'abiru utimitswe n'abanyarwanda wimitswe n'abanyarwanda babiri uwo mwami rero ntituzi ibye ababize n'abamwimitse ariko uwo ni uwiswe umwami si umwami uwiswe umwami kandi atariwe ibyo ni mu rwego rwanjye niba nawe umwemera ko ari umwami ibyo ni ibyawe ariko kuri iki ni uwiswe umwami si umwami kuko umwami yimikwa n'abanyarwanda nicyo gikuru
muri iki kiganiro n'abanyamakuru Pasteur Mpyisi yakunze gutanga ibisubizo abanyamakuru bise ko byuje urujijo rukomeye nko kucyaba kibazwa niba uruhande ruri mu Rwanda kubagize umuryango w'umwami Kigeli ndahindurwa Narwo rwaba rwiteguye kuzatanga umusimbura akavaho icyo Mpyisi yisi y'imikwa ry'amafuti uyu musaza hamwe yabishyize mu maboko y'abanyarwanda dusaba ko twagenda tukabaza abanyarwanda ubundi akadusaba ko twabibaza biru nawe akatubwira ko tugomba kujya kubashaka hari naho Pasteur Mpyisi yavuze ko nyuma yo gutabariza umwami abagize umuryango bazagirana ibiganiro hagati yabo barangiza bakajya kureba abategetsi bakungurana ibitekerezo ku ngoma y'ubwami mu Rwanda itegeko nshinga ririho mu Rwanda ryo ntiryemera ingoma ya cyami rigendera kuri Repubulika kandi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri bwana James Mvuningo mukuri inteko y'ururimi n'umuco mu Rwanda yavuze ko bishoboka ko Kigeli wa gatanu ndahindurwa yaba ariwe mwami wa nyuma mu Rwanda hari n'ibindi bibazo by'abanyamakuru Pasteur Mpyisi wavugiye abahindura afata nk'ibihora bishaka kumukubaganisha nkaho umunyamakuru yamubajije uburyo yahungishije umwami mu gihe kitari cyoroshye nyamara umutekano wagaruka I Rwanda akazategereza gutahukana umugogo umva igisubizo Pasteur Mpyisi yatanze
ndi president w'u Rwanda kundi kwazo to ishise yakubaza wo ngo utegeka ku Rwanda azagusubiza ariko ari ku kukibwa ariko ngaborera abanyamakuru bajya bansanga ni wanje bagashaka kunkubaganisha uweze nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye ntumbaze by'umuturanyi wanjye yewe n'abana banjye bamaze gukura bafite ibyabo bikorera ntumbaze byabo sinabigusubiza ndagusubiza icyanjye
Muri iki kiganiro Pasteur Ezra Mpyisi kandi ntiyabuze kunenga yivuye inyuma uruhande rutashakaga ko umwami yatabarizwa mu Rwanda agashimangira ko haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga nta wamuvugaga nabi
ikemeza rero yuko no muri Amerika aho yabaye nta kintu avugwa ho kibi amaze gutanga kuri Christmas ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12/16 President Obama wa Amerika yamuhaye umudari kandi atakiri University ya Miami yari inshuti ye yamuhaye umudari atakiriho none abavugaga ngo umugogo we ntukwiriye kuza mu Rwanda bashingira kuki ninde yahemukiye mu Rwanda ninde yahemukiye mu mahanga abanyarwanda bamwe rero barutwe n'abanyamahanga bamuhaye umudari atakiriho none ngo natabarizwe mu mahanga ataje mu Rwanda rwataruhemukiye
Pasteur Impyisi yavuze ko bari batsimbaraye ku mugogo w'umwami watabarizwe ishyanga babiterwaga n'icyo yisinda mbi, kuko ngo bifuzaga gukomeza kubona ku nkunga yagenerwaga umwami. Kugeza ubikiriyo cy'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa kirabera hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni umuhango bigaragara ko kiri mu maboko y'abagize umuryango w'umwami kuruta. Umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa yatanze ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2016 afite imyaka 80, yategetse u Rwanda mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Ehabagira ubusa ijwi rya